Mama Samia, raisi wangu. Hussein Mwinyi, raisi wangu. Amani, upendo, ndongao yangu. Tanzania, nchi yangu. Mama Samia, raisi wangu. Hussein Mwinyi, raisi wangu. Bara na viziwani we, mambo ni sawa. Shetani yalani we, asije tugawa. Tumuenzi Nyerere, Abedi Amani Karume. Upige kelele, acha roho ziwaume. Naipenda Tanzania, oh, hasa hasa ya Samia, hey, hey. Naipenda Tanzania, oh, Tanzania ya Samia, oh, oh. Mungu tubariki baba. Amen, amen. Amen. Tanzania, nchi yangu. Mama Samia, raisi wangu. Hussein Mwinyi, raisi wangu. Amani, upendo, ndongao yangu. Ni furaha, ni furaha kuzaliwa Tanzania, ni furaha. Nina furaha, ni furaha najivunia Tanzania, ni furaha. Bara na viziwani we, mambo ni sawa. Shetani yalani we, asije tugawa. Tumuenzi Nyerere, Abedi Amani Karume. Upige kelele, acha roho ziwaume. Naipenda Tanzania, oh, hasa hasa ya Samia, hey, hey. Naipenda Tanzania, oh, Tanzania ya Samia, oh, oh. Mungu tubariki baba.